MM Media. Big Devil Logic to the world.
Oyinza okulowooza nti ndi mulalu olw'okuba njagala ondekeko ku busungu bwo. Kwata omuntu watandagangako busungu bwe yadde okunzibira feesi. Oli mwana wa ddembe otambuza simbo ate oli mumbejja sirabagambako akaloboozi ko mmatunzi lumooli nzita oleta n'abane n'amaddu lumooli ngubya. Ondeetera omutwe ofunda newengeza kubyayanga buli lwenda bakukwatako ekisonkwata onnafuyize lomaze lyandiba eddalu newonsibula ndabanga gwoyita teriba eddalu temudduukirira ankyanyumirwa lyandiba eddalu newonsibula ndabanga gwoyita lina eddalu nagwa ddalu siganye gy'oyita obaleekaanya nga nange gyempita nkutangaaza omukwano gwe nnina gy'oli gwesunda ku kyendabye muli olimu ebyama oyongedde okonze n'obulamu ku nsi kyendabyo nyongedde ondetedde okufuna emirembe. Oli mwana wa ddembe otambuza simbo ate oli mumbejja sirabagambako akaloboozi ko mmatunzi lumooli nzita oleta n'abane n'amaddu lumooli ngubya lyandiba eddalu newonsibula ndabanga gwoyita teriba eddalu temudduukirira ankyanyumirwa lyandiba eddalu newonsibula ndabanga gwoyita lina eddalu nagwa ddalu.